KB.
Wewe anatoka long tunasota, tunakoma kwenye game hatujatoka. Kuna watu wanapambana kutu drop down, na iko siku mambo yetu yatanyoka. Hata tukichana ndo anasema tunapoka, iko na wanangu wesi we think about focus. Tekina flow na pazi na dondoka, tukikatiza kinye sijiji lanuka.
Nataka ni wape mababa makuna, wakufo onami kwa hapa hakuna. Tena ludini kwa walo watuma, frozangu ni moto haya ni chuma. Na ukizinguo na pewa mazuna, mambo ya kusema pole atuna. Tuteki mablona mifuko metuna, na ukizi dishobo utatoa pakuna.
Owe wana tuko high, ukiteki tuko vibe. Washa simu tuko live, we don't lie. Si watu naenda na time, atutaki kule wine. On hair tuna fly, we don't.
Yeah, yeah, real nigga ain't lying. Nanyoshe mikono juu in the sky. Namomba Mungu wanipe uhai. Nasa kuona marafiki ni shy. Mana napenda tu vile una fry. Mana kuwekena tu chuka ya ifai. Ata kifika ile time ya kudai. Ifike muda ata uro na cry. Swezi kupoteza muda kwa mnafiki kama yuda. Bado na washa moto kukado. Mtituni kama Rambo King. Boya na kuweka chambo. Afkashu kwenye magazine. Nigga uses drugs. Hawezi fika mbari kwanza. He can be a star. Mina chujua nyesi Mungu. I ain't give no fuck. Na mina dreams angu. And I wanna get fuck. Mina ya actions. Ina ga options. Hapati pesa nafanya kwa passion. Na pesa zangu haoma manje. All day wanna play to action. Niko bado home. Waiting for your love. I just wanna make a peace, yeah. Niko bado home. Waiting for your love. While I stuck in beef, yeah. Oh, you wanna to go high. Ubi check it to go vibe. Watch your simu to go live. We don't lie. See what's in the end of the time. I'll just take it good at wine. On air to the fly. We don't mind.